Nilitangaza darani ye, una mwaka wangu mubaraka za usinaibishe babu. Najua uko upande wangu, jidhirishe kwangu washangaze. Unitete Bwana, nitete maadui zangu, wafunge midomo Bwana, wafunge midomo Bwana, nitete unitete maadui zangu, wanyamaze wanyamaze.
We
najua kwa macho yao singeitwa mbarikiwa, maana kwa mizani yao singejaza hata kilo. Tena ingekuwa wanapima pumzi wangenibania, maana ndani ya roho zao wanatamani nife. Laiti wangenijua iwe unafanya ning'are, kama ni mboga na Laila bado ninanawi. Kibali kwa biashara yangu ni wewe Bwana umenipa, wanaosema ni ndumba wanitazame mara mbili. Hadari wanapopigana nami, simama motoni nami penyana nao. Unitete Bwana, nitete maadui zangu, wafunge midomo Bwana, wafunge midomo Bwana, nitete
Yesu,
unitete
Bwana,
maadui zangu wanyamaze,
wajishike tama
wanyamaze.
Walozoea machozi, walozoea machozi, walozoea machozi yangu hawayaoni tena. Walozoea mateso, walozoea fedheha, walozoea huzuni yangu hawaioni tena.
Kutwa gizani wamezoea, wakirusha mawazi nipate.
Yesu ndiwe ngao yangu, hawanipati tena.
Tunapoingia vitani nao, baba funga mifereji yao, baba pinda mishale yao, njia zao ziteleze.
Hadadi wanapopigana nami, simama motoni nami penyana nao.
Unitete
Bwana,
nitete
nisiti
maadui zangu, wafunge midomo
nifiti chini ya
Bwana, wafunge midomo
shindwe na kutenda
kabisa.
Wewe ndiwe Mungu wangu,
maadui zangu wanyamaze.
Yeah.